olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua whaalia mai ele pūlenga o le lakapi uni le lalolangi, le World Rugby, le filifili ai o le uni lakapi i ausetali nei le Rugby Australia, e tali malo i le tauvanga o le ipu o le lalolangi i le Rugby World Cup, mo le tupa o alii i le lua fe lua se fulu malefitu, ma le tauvanga a le tupa o tama itai le Rugby World Cup a tama itai i le lua fe lua se fulu maleiva.
Australia will host the Men's Rugby World Cup in 2027 and the Women's in 2029. And the United States will stage two historic events, the Men's Rugby World Cup in 2031 and the Women's in 2033. Congratulations to you all.
Le taitai fono o le World Rugby, Bill Beaumont, I le whaailoa aloa ia maia. O le talinga malo au se talia i le Rugby World Cup o le lua fe lua sfumanafitu mō alii, ma le Rugby World Cup ma a tama itai i le lua fe lua sfumanafitu. A toa i ma le talinga malo a Amerika i le Rugby World Cup a alii i le lua fe tolu sfumanatasi, ma le tupa o tama itai i le lua fe tolu sfumanatolu. O lo o manatu nisi o le tauvanga le nei, ua sili ona mana o mia e le Rugby Australia po o le uni lakapi au se talia nei. E to e tū lei, ma fōtua iai le tā alongai au se talia. E le ngata i le auwhili ali i le Wallabies, ai whapena fōi, i le auwhili e tamā itai le Wallaroos. O le kāpeteni o le Wallaroos i le taimi nei, o le tamā itai o Shannon Perry.
Women's particularly, it's the second time I've been in the Southern Hemisphere, and I think you can see off the back of Rio and how successful that was in growing the grassroots rugby. I think this is a massive stepping stone, and it's a really good to see that the investment in Australian rugby will be there and create pathways for those young boys and girls to play the game.
Shannon Perry, le kapiteni o le Wallaroos. O le teimi muli muli Natali malo wai au se talia i le Rugby World Cup, o le tausanga e lua afe maletolu po o lua se fulu tausanga ua mavai, leana toi titi lava mao ai le manu Samoa ia Engelani i le tā alonga i Melbourne, ma leana sia mupini ai Engelani i le Rugby World Cup lua afe maletolu. Elena Osini, Canberra, Brisbane, Perth ma Melbourne, ia tāulanga ia olo o iai franchises po o au o le Supalakapi Pasifika i Australia nei. Elena o tāulanga ia olo o ola ola ai le lakapi uni, i le tauvanga o le Rugby World Cup o le lua afe manatolu, na yeita alonga na faia i le tāulanga o Hobart i Tasmania. Ma na faalia Ebony Altimira le peresetene o Tasmanian Rugby, ua amata o na talanoa i le itutino faatina o le lakapi au se talia nei le Rugby Australia, monita alonga o le Rugby World Cup o le lua afe lua afe fumalefitu ma le lua afe lua se fumaleiva e faia atu i Tasmania.
So we've been working with state government already and had some conversations, and hopefully now that we've actually got the announcement we can pick up those conversations again and start to put a bid in for Tasmania. We had a game in 2003 and that was a fantastic event and really got the community behind it. So if we can get some more games to Tasmania, it'll, you know, be fantastic for us and just see the rugby grow in Tassie.
Ebony Altimira, le peresetene o le Tasmanian rugby. O le whaalinga le nei, ua whaatulanga mai ai masekale na upito mānaia. Mō tā alonga whaavao mālō, e whaia mai i ausetalia nei i leisi se fulu tausanga o lumanai. E pei ona sā unua se tasi na i umia le tofi kāpeteni o le Wallabies i tausanga ua mavai, le halfback George Gregan.
You look at what they've got coming forward, they've got the 2025 Lions series, and you've got back-to-back World Cups, men's and women's, and then I think we start rolling into what's called the Commonwealth Games, and then before you know you've got the Olympics. It's some of it's to do with rugby, some of it's not, but I'll tell you what it does, it showcases what we're doing here in this country. We do it really well.
George Gregan, o loo whaamoemoe le pūlenga o le lakapi Rugby Australia, e lata i le tolu piliona tālā, o le asa saa mai i le atina e o le tamao aingo le atunuu, i le tauvanga o le Rugby World Cup, a alii ma tamaa itai. E yei fo ima seisi tu e ta wai le tali ngā mālo I le manatu o lele I o Gary Ella o se tangata mua mua o ia ma lona uso na ta alofoi I le au a le Wallabies.
People around the world love coming to Australia because of the culture, and again we can bring them out to celebrate a magnificent festival of cultural exchange at the same time as watching a great game of rugby. So it's fantastic.
Gary Ella oia monoso o Mark, ma Glenn Ella nata alo uma I le ofilia o se tari e le lakapiuni le Wallabies. O le reporting of Amao Popoina and John Baldock, ma Sarah Monda, mo le SBS News.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.